Isambulo 17. Kwase kuza enye ezingelosi ezisikhombisa, ezazinezitsha ezisikhombisa, iyakhuluma nami, iyathi, woza lapha, ngikutshengise ukwahlulela kwesifebe esikhulu, esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Afeba naso amakhosi omhlaba, nabakhileyo emhlabeni, badakiswa iwayini lobufebe baso. Yayisingiyisa ehlane ngikumoya, ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Nowesifazane wayembethe okububende nokubovu, evunile ngegolide, nangamatshe ayinenani, nangamaphareli. Ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Ngase ngibona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Yayisithi kimi ingelosi, umangalelani na? Ngiza kukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo esimthweleyo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo asibonayo sasikhona, asisekho. Kepha sasizakwenyuka siphuma kwalasha siye ekubhujisweni. Nabakhileyo emhlabeni bayakumangala, laba amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho, kanti siza kuba khona. Nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba ezisikhombisa lapho esifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlana sewile, enye ikhona, enye ayikafiki, nanxa isifikile kumele ukuba ihlale isikhashana. Nesile sasikhona, kepha singasekho, singesesishagalombili sikuwo, asiyayisikhombisa siya ekubhujisweni. Izimpondo eziyishumi wazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeleki umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihola linye kanye nesilo. Lawo anomqondo munye, anika isilo amandla nokubusa kwawo. Ayakulwa newundlu, newundlu yakuwanqoba ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi. Nabakanye nalo ababiziweyo, nabakhethiweyo, nabathembekileyo. Yayisithi kimi amanzi wabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. Izimpondo eziyishumi wazibonayo nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, sidle inyama yaso, zisishise ngomlilo, zisiqede. Ngoba uNkulunkulu kufakile ezinhlizweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane wambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba.